fana va. Ta vuna 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 vutseni vutseneletsi vutseneletsi vutso. Sort of brava.
Ice no go no go. Oma suti ya ikokosha.